You know how we do, nigga. We get the gangsta, nigga.
You sound hood,
my
nigga.
What's
yo,
up, nigga?
Nigga, get off my way. Jina langu Godzilla. Kitamba kangedere wana actu gorillas. Nichome choma pila. Police on a suspect. J Fontaine, I need your black. Confess. So how pendi moyo na penda body can't say. Makuche yangu na ya feature ila not today. Yo, niko top in the rap Robocop. When it chuma na kutafuna kama na vyo kula mnof. Wapinzano vashela. Ready to get married. Sintishie kifo been daddy already. Toto wa mta, hustler to the maxi. Nimetoka kwenye njando mana na kwaga kaxi. Classic, mistari kama ni magic. Ambulance men, sitajitaze traffic. Fantastic, haya mawe ni moto na wapinzani ni plastic. Classic.
Keep it gangs at my heart to the core. My corners to a police when you go on your park flow. I'm so hood, in case you don't know. The mission pinned around the inning for our schools alone. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, whoa, 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 whoa. Nigga watch me, yeah, 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 yeah.
Nilikuwa Timbo, mtane kuimarisha ujenzi. Blablaza wapinzani wakasema fani siwezi mapinduzi. Sasa ndo amewelia makamuzi na ujuzi ndo vina waribia. Nalindwa na mistari mitani na serikali. Sina cha kupoteza na cheza michezo hatari. Vamia utokwe nyuzi tisa kwa datari. Nimezaliwa naweza nisifunika ro daftari. Life nasifanya dina na mchana ulipita dry. Nikilala na lala macho nikifa na kufa hali. Sikai nimekuja kuwa survive. Ya watasema we ufai. Ita J Haso, J wa michakato. J mtoto wa kiuni wakauli mbaka mikato. Hili ya show la kwangu madi ya betri. Unataka kulinywa badaya lita kwa fakti.
Keep it gangs at my heart to the core. My corners to a police when you go on your path flow. I'm so hood in case you don't know. The mission pinned around the evening for our schools alone. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, whoa, 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 whoa. Nigga watch me, yeah, 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 yeah.
Sini kwenye, utakupita kama umekao siniongeze. Nipecha kwangu kitu nifasu niongope. Usipokei misama hesabu tare. Mite kulipeka umeka. Sina cha kupoteza kama likufa zamani. Nje ya gereza mesha menifunga mtani. Wezo kajeleze wakabeze majirani. Shout out kwa darasa for the future kibolani. Akwanta sana mtisi nigei magwafala. Chumbishi na pepo nezo bitu za kifala. Snap the dollar, mangamizi kila maala. Zizi vest nyingine zipo kwenye magala. SB4 na basti kama AK4. 7 on the mission una blast na 24. Na go round ika Rolex. Funguwa ni ipi kango ndani ndo Solex.
Keep it gangs at my heart to the core. My corners to a police when you go on your path flow. I'm so hood in case you don't know. The mission pinned around the evening for our schools alone. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, whoa, 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 whoa. Nigga watch me, yeah, 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 yeah.
G, 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 yeah. Secure a line, nigga, body stand up. Paka kiju assembly, boom, boom. In a bebop, I will. I got my homeboys, peace, my din on this one. Knock 'em cheese, I see you. It's a new chapter.
Classic music.
Yeah, God be. That's how we do, man. Yeah.